Yeah. Black Ninja. Let's go.
You are watching a master at work.
Wame kwisha finito fiasco. Imethibi tishwa miniko viwango huh. Mahala nilipo, ndipo zilipo signal. Nikifanya ya maliwi kwa miwa kwa wani shida. Sija shiba mihada. Rati sita maliza nikianza. Basi, kaa kule na po basi utaumia. Nandiga kana kichu cha ziada well. That's true. Naona wakushu kwenye tele Mimi neli na manyuzi ya kufelu kiona. Wana mute wasiwasi na huzuni. Ukiongea sana oneza kakudu bila jelison. Mikitasa kama kafu kama dunga. Dili kila miji mara magu mara chuga. Elimu ni funguo niko down. Natafuta game jao so na baki underground baka kufa. Yeah, tu lia acha unoko we. Unadhani kila mtune kumletea shobo we. Najua hauniamini itakuwa tu. Mama na nthamini so who are you? Nyoko. Yeah, jibu sijui mwalimu. Ni foundro alinipiga ngumi mwalimu. Kila mtu aliona ni vile sivumi mwalimu. Ankurudishie tone kapa umi mwalimu. So hatu sprint kwenye marathon. Kichwa kikiuma hatu lease kuna panado. Paragraph kwenye characters zinajazwa tuma parables. Pita mbali pusi nda kukaba call. Yeah, na tuko timam iko wazi. Yeah, hakuna ubinamu kwenye kazi. Nidhamu ndani ya damu ka imamu kwenye verse takatifu. Vina vitamu kama nazi. Nilifungwa mwanzo, nikapata somo. Na ndo maana ninakaba mpaka kona. Na pe, nda goli la mkono. Na ndo maana nikipita ananiita Maradona. Oh God, nisamee mimi ndumila kuwili. Kama mudi kushoto ntume na kulia ni Wallard. Mimi siyo mkorofi nilichoka kusubiri ukanilipie kisasi na uko slow slow. So nikaanza kwenda rest kwenye show show. Mambo sasa yame change check your scoreboard. Jumapili sipu mziki kama wewe. Hii mistare ndo inafanya nina windwa na makopo. Check kwenye freezer kuna pizza. Nima rapper so precision is surgical cannibal. Nina feed our rappers kama wali wa sherehe. Na body count is multiple multiple. Kimi stali am soto. Nikisimama na nifikia kwenye toso. So international kama core, I'm so loco. Yepu sometimes nenda Chicago to Togo. Leveled up so golo so malogo. Bati mbaya hawezi kuboro hata robo. Kunywa kandoro lini kucheza shirondo. Skiza dogo domo hawezi kuwa romodo. Natema joto utadhani nimelamba moto. Focus kwenye ganji sidati na kanga moko. Yeah, niko chimbo na kanga nondo. Levo taribo na sio hizo ikanga rombo. Na vedondosha nyingi wananza nyongo. Hautawai kuona hibiki nafanya boko. Nikisanga nikifunga msongo. Natuza msingi hata nyeke najua hichata nyoko. Unaninyaka au nikiburi ya manyodo. Liza vizuri hapa wazuri waliacha modo. Umekoma msuri kizubani kaburi. Mimashuri kwetu mbaka ndumbuli kwa mfala nyombo. Yeah, natoka nyanda za juu in so cold. Attitude kubwa so I'm cool with it. Makufu mawushu and I'm too good. Rocking with the African voodoo na Fujini. Rule is back, engo sana. Huku tunaoneshana levels baba. Hiye nyewe ndogo nimeifanya gentle sana. Dente na data kuona mpaka mental kafu. You know I don't really care about their hooks right. And this is how perfections look like. Do me wrong, sina story. Tutasomana da kugeuza keep away na magoli mtaonana. Baadhi ya walio jela ni mabro man. Wengine kamali, wengine ni mapombe. Mtao natopea kwenye cocaine. So nadhani ndaza tuzo au kutokea kwenye top 10. Nigga please, nisherekee mtaani hali mbaya. Ni wakati kuacha masiara kustart fire. Watu wanaumwa na mistari dawa. Nime confirm my life purpose is much higher. Chenchi zina nifata stegi chambi. Nime sumbukia ubora so cheki kazi. I'm so pure hata shetani haweki kambi. Biza sana mpaka na sao sitendi dhambi. My whole life is a movie kama Loki. Nitafika mwisho bila wewe nigga watch me. Digging graves for all these corpse lofa. Versus so straight you can't top see. Sanani mbinu kutubo bongo binadamu. Kwasilisha wadhimu liopo kwenye ufahamu. Fahamu ukichau genius na umafia. Vina fanana ni kama meme na archetype. Hawa nilewi kama scouser. Well about that. Iwe lota umungula. Niko nondo kwenye mulo naeza sema mimi. Bank au accountant. Last time I check mini msafi kwenye stanza. Safi kwenye kichwa afu msafi kwenye wallet. Usiseme kwamba naanza kunata nikibaki under. Kiwanda ki deserve hii talent. Wanabadilisha factors. Wanazuga kwamba unaenda na wakati. Wanajenga makabati. Wanadhalilisha culture. Manabio lipita nipo kuikamilisha chapter. The story of the underdog Leicester. Ligomani kwenye leja. Lookman, hii language ni ama layman. Skill so carry na longevity is LeBron. Nashangaa wanapima hii bumper. Wajui kwamba yandikwa hitima mini master. Iwekwa safina kukoa hatima ya marapa. Jenga jina ila wezi kwa unavina ka disaster.
I mean you can do it all. When this how and the why, or when the why starts to grow, the how gets simpler.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.